pita pita kila kona. Vijima neno neno vinasema. Wasi furani kasha sema. Na kumchana ruge masinema. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limradi mkono kinywani. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limradi mkono kinywani. Mange kimambi joto kali, joto na dini sasa ndo mwisho. Akapigwa onyo kali, joto na dini sasa ndo mwisho. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limradi mkono kinywani. Ni story tu za mtaani, kila moja laki limradi mkono kinywani. Yere yere Kimberembere, Oma. Yere yere, Kimberembere, yere yere, Oma. Yere yere, Kimberembere, Oma. Yere yere, Kimberembere, yere yere, Oma. Ubaye suti kwa shere jirani. Kwa mlo wa jirani
Bicho nikiere
Ere Ete matonye jela china Na madawa shanimaliza Mareka mpige nani Ili mbradi kunimaliza
Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani
Ezi fununu na story Ezi Kenya wana kumbani ya kodi Ere majomba yeti Wanapigana yo pesa
Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani Ni story tu za mtaani Kila moja laki limbradi mkono kinywani
Yere yere Kimberembere
Oma
Yere yere Kimberembere Yere yere
Oma
Yere yere Kimberembere
Oma
Yere yere Kimberembere Yere yere
Oma
Kama unambawa Tonya mbili na na gang Walio gombana jana Lewa nakula sani moja Kierere kambali Niko na chaff mbili na raw Niko na bacteria Biznenga music Machafuko anaendelea